ina daga kauye nake na taho nan niya saboda albarkacin kura ne ga tarantakal waka ta jadi
a sabon shekara
eh muka zo mu gani mu gaida gwamnati
dai dane wani dane da onnanta fa abada gado wa jaltinoje indirtedo adamai kano mo maradi kenga o moba der wuro to o jeya gada jura mobol makko jama'are e jama'are kambe jehi koreji makko higirabe nani ko bandiko gorko ya hayya ada o fantinta to o holli wiide o wadi wakkati o yanda
ko shigayi baya gade
shi onatu dun nino dun hana tawangal makko alla ni foda ni mu de gonga kebol habaru mayde makko fewni dadi balli ami sanne fa hana sedda o boyi o mu fukki o ade reference o yare hospital mawdo o wartire reference o sodde hospital mawdo dun fuga hebude nyawtibu wakkati jidi fudu mido wondi
hadida abum
higi ko maydudo no holla ko heppi higiyo mo jaltinta dun to o woni mo holla ko o wawta yeggitimo fa abada e golle jaltinoje e o watta hana kan woni goldal makko aranalgal
umma kala sedan
min he makko adida larme miden gondi fa min fu min burti o lati gaddi fore kanko Ibrahim labbu den o acci golle de enda natude gadol jaltinol gol enda jonde lobbere min jodudi fa Allah jabi khalifa min hemakko sai jaleede wala futo neddo filiram neddo duno mo wawi wattude neddo jala na Musa der ir wakkati henno
mawdo jimobe maradi Haladu Garba andirado mai gari o wi o heppi neddo mawdo dundo jaccel non yago to mabbe
akon wannan babban rashi
rafi maudon wari e kappa kula himbe redu leydi nisha adamai kano neddo no mo illa acci sogeraku tefude ko nyame makko e sembin inde fina tawa leydi meden dum won ko ardini gonga o golli hollude du bi leyda ku makko der majjum o wurtini inde maradi e inde leydi nisher yasi seni min du anomu Allah hinnomu ya fomu Allah barkindu ko acci minendu Allah hukumin sirilo
lokacin mai Allah sama tai da imani
Adamai Kano yadi e andal mun ko jaltinoje dai der koreji makko be gonbe kolla wiide der bibbe makko bi ko debbo gon roni jaltinoje do o wadata
sirilo ayadu le